Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Fili damle to bogi janga fandu hala Mamadou Sam Seku jamnyal sakrabe hediɓe. Debrintino sida o hoti mbiyan aljumaare hande caggal balɗe ɗiɗi dawol Bamako ga mbiyan fadde makko humpitinde horeɓe leɗɗe sida o ɓe Goodluck Jonathan holtiti wiide kaltel ngal na wondi yarre yeso. Dokkoɓe kabaruji balɗi tewti ƴewtagol sarewol dow nommugol yimɓe gollirɓe hakka mbiyan ndennoɓe wajambini yo basidigui touri ɓame le gollire nde. Bangal finatawa les journal meɗen e mamna hala festival agna to kulukuru ton ngal ɗo kawtal fuɗɗi keñen to nokku kulukuru ba mbiyanna keɓal jogaɓe kay fuɗɗi yirwude ɗin goni sembe kabaruji amen hande kikiɗe aljumaare nogoye joyi février tan 2022. Bisimillah sakiraɓe. Fa hande mbiyanna sartilandal woteji tongaka hakkunde Mali e Sidaw ɓe jogitoto haalaji ɗi mbiyanna e ley ko mbiyanna yalla eɓe kawra ɗo gotum le mbiyan ko warata ko deruntino fedde nde hooti aljumaare hande caggal balɗe ɗiɗi dawol Bamako ka e wi Goodluck Jonathan kalngal ɗo kaltidal mbiyanna e fana garangal makko wonno men kaltidal hakkunde Mali e mbiyanna nde ɗo fedde lufu leɗe ɗe Moussa Mali Cissokho wonko keɓene heɓen mbiyan keɗen fotan Ousmane Wagal.
Heƴaɓe fedde Sidiya wonde jalti le gallure Bamako nde ka fa hande famaka wattu keƴƴinaɗo no laamu hakkundejo han timmirde ley nokku o. Kanko gonɗo nde ɗo fedde mo noddirta médiateur o hollitiɗo guɓal waran joƴƴinede yimɓele Sidiya o tawete ley hen Union Africaine kañe yimɓele Nations Unies. Goodluck Jonathan o wi nde ɗo fedde hani daɗɗude heƴo heeso no laamu hakkundejo o wattu muɗo hani heƴirede ley leydi meɗen ndi. Kanko ministre kuminɗo hakkunde Mali e leyɗele goɗɗe o wiyaɓe gondi e ƴewtade wattu joni o yalla hono golleji kewɗi kani waylitirede no ndeɗo fedde wori kañe talki kanɗi tongede ton ɗi yalla no huncere malinkoɓe hoore. Kanko Ablaye Diop o wiyaɓe jeeli Sidiyawo kañe e leydi Mali ndi fuu pamra dow wota. Caggal ko ngal ɗo guɓal yiidune alkamisare ƴaɓɓinon nde e laamiɓe gouvernement leydi Mali ndi ɓe jiidi e président Assimi Goita. Kanko kuminiɗo kabar ɗiɗo golleji o wiɓe paaboto leydi Mali ndi no kaldale kawral hani waɗirde. Miccitiɗi wiide heƴaɓe fedde Sidiya wonde birfitiki beete aljumaare hannden.
Caggal jooɗo haalaji kanko hakkunde makko ko men laamukoɓe maliɓe kanko kanakiɗo leydi Nigeria hulti wiide mbiyan sikki wala golle o yara yasol e ley ko warta ko keɗɗana ko hani dow ortam dow façon Oumar Wagalo.
From the last time my team visited,
komin gartiɗo famin pamto yalla hono min kani waɗirde yalla miɗen pamra dow kaldal e kawral. Miɗa faami hono kabaru hakkillaji ɗi gorriyido fa yettoyono golleji Sidiya woɗi ɗum gorriyino faame. Ka paamon wiide nduɗo talkuru wona minen keƴƴi ɗum tafen wattu joni min joƴƴini fedde nde yimɓele heƴaɓe Sidiya wo woni ley hen kañe Union Européenne fa yettoyo Sidiya wo. Somin tili konno ɗiɗo kabaruji gorriyino mi martina on kumpa hakkillaji totte dow hen. Min ƴewto yalla hono min kani kitirado kabar ndutatan ko
our discussion and we all agreed to continue with the conversation.
Sakrama to harle moldu kabar mbanga bembe amen Facebook e Twitter. Ido watu jiri lanmi malina wudi tan yirwude le leedi din e wi ben kambe kabaruji urude kambe yimbe dan ben kambe habtibe be ben imada ilat ko sababu ben yimbe le yogabe ben nangabe non de habtibe nangabe non njopite den on watu goto yimbe le hobe dun be majji le wuddu e sahal leedi di ben gondi tewtede den no kambe lamko mali be holti wide be gondi imadraji yalla be do fufu na yopite e le ko warta ko den no ko kalfa guta bon kalfa go wonte ben ke nafata morwegol
le ɗiɗo immadraji ɗi armé o waɗiɓe kolliti wiide militaire en jeegoyom kañen keeɓi yoppitede. Fedde neɓe noddirta dirpande hokki ɗiɗo kabaruji kaɓe kaalay ɗo ɓeɗo yimɓele joppita. Fa hande yimɓele amen jottinoɓe kabaruji ɓe jiitaka ɗum won kanko Hammadou Niali Bouli fa yetto Ousmane Diko e Olivier Dubois. Ɓe fuu ɓe cuutanoma ɓamde 2020 yettade 2021. Kumo daw en woɓɓe kasen du wongom e juuɗe ɗum sous préfet Franco mo ɓe noddirta Ali Cissé kañe e préfet Gourmara Rousse noddirta Drissa Sanogo ɓe cuuta 2019 kañi e 2020. Fedde humnide kabaru administrateur civil en le leydi meɗen ndi wi waɗi majireji muɗum kewɗi fa handen ɓeɗo yimɓele kemtaka ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o tinno faabo no jamare nde hani yoppitirede.
Yimɓele nayoɓe mbiyan tewuji muɗen yitama le galle goto to ndende ñamakoro kurani Bamako ɗo ndenno ɗum waɗi caggal ko kamɓe takale ɓe holti wiide ɓe ɓooyi ɓe jeefa e goto ɓeɗo yimɓe nderɗo mbiyan ngal ɗo mbiyan oɗo galle wala balɗe muɗum ɓe mbiyan immadraji yalla ɓe anda kono kabaru ɗum woddi ndenno ko ɓe naati le galle ko woni ko ɓe jii mbiyan masiba waɗaɗo le hen kanko ngolu trawa jawari men mo duubi chapande nay e gindi ko mo duubi noko e jeegom e bibe mabbe didon tawama fufu ben na mayi den no dum wadi altinere jabbinde ko commissaire kalaban koro gondude imma daraji yela fe sefa du kawar mu dum wakkat juno sa bitaki golle jan sangare yo ben abirado ben kaku debbo mun gendu ido kanko debbo dun iwi hen ben abirado wonko halli do mu kedan fasango umar bagalo
ne dali mi ngani aso de
wakande uttimi bafangal de jimi tewuji nyoldi don fene wa fofudi don gasa amila hono hore ma se kor sawi fa pofa don yimbe bi fadi mema tewuji mabbe mi muncho fa lamu yotto e nokko kanya protection civile dem mi bi yalla hoto abasuko o woni mi mati hendu wondu kasane iwa le bunduto dem mi ewi le bundu ndudu so mi tawi le ton dago kanye arkilla idiane hewe majju pep dem mi ngi gorko o do mi tawi mo le bundu wakkat sappo jetti yamde min gi sukabe le ndudo bundu woturu be fu min iribe le nokku goto debbo e gorko o fur ko he muden ko fusi neddo wa famde dum no jomu wayu wartade wara galle mudum fur
dum fusi daga dewum befli
nen gollobe ndokobe kabaruji gonbe ben dardi lammo o jawtadi kabar serawul kabaru numugullo ben yimbe le gollobe le hak denno bedo be ngodo le ben maison de presse holtibide yo kambe kudum sabi basiri touré itama e gollo kanko mo jeda yimbe le taton ngobe tono do inde kambe maison de la presse denno wi horajo maison de la presse ha be ngadan ko mbawi fuf bangal sere yalla min awdo kabaro na jawto no fevri banjugu dante horajo maison de la presse ko hanni abbakin ag mohamedi nyatra do
le décret est sorti sans
le nom de tal kuru basidi ki won mi midan kaja famde yalla hol wad so wi dum waylite biya do fa waylite buri ana wawi gollude do li talki makko do wala fu tundi matandi le hen mi biya lamu ko betino batto jomun famin pamano dum worri min pamano kabaru jababuji didu ngori ka ko heddi wattu joni o ko yo seriya hani taccede o martinato yimbe kumpodo wala fu mo min joini tafen ka wattu joni min bihi dum waylite bamde
de les remplacer par ceux qui sont arrivés 4e ou 5e.
Ima daraja men tawde fofu ben kambe ardibe hakbe kay be kambe min ardibe ministre kabaru ndokobe kabaru jaba fi safadi odo do men odo kado tidal fande li kabaru ben le lamu santo hultama ben nokudo ben maro remete no fevri ben tonuji ujnyaji kewdi tonuji ngoni tonno hitande fofu e wi cooperative corpasu corpasso non jati non ardibe ne do oro cooperative holtivide men yo tonni unyaaji tonniji jeltinde hatitande fufu e ondon nuko den no dum do odo adado ne na hani ben hejude sanne kala ko woni nyamduji e le nuku le nuku le gombe ngalure de dum ko beedi wide musman nyaali buli no do amen to santu ko ben ne ke dan fostango mako
alle ngindi sa sodobe sottobe fu kollitiwide marore matengo le onoku woni burugo nyamede le onoku hebe tap becce mabbe jati do maggo hollitinde wide engo mo isanne marande matengo do ngo min nyamata gom buri yafude
mon c'est mon cher
ni wakatina
wawtu maro ana yafi sini cedu wuli sanne de wonno ko tidata wattu jono kilo ana sotte chapande jeddi wattu yogo ana jippo famalle hemre bujjoy
min
be sene ndemetengo do ngo min nyamata gom buri welde engo labi tundi fu wala e maggo ngoto min kursina dun sanne go wela atawandu tunde na hewe maggo fedde remobe noddirtende corpazo woni fedde burugo remude maro sanne le lamusan alisa nago o kananke goto e de fedde holitiwide fedde mabbe de ana heba ton ngaji ko yata hakkunde ujinaji sappo e nay yade ujinaji sappo e jeegon ton ngaji maro le hitande
on cultivo
ndema maro sanne won nokku mojinaado walde amende e remata on nokku hectare ngaji mu ana wara ko buri ujinaji didi wonno ko goddo do baaro ko buri hectare ngaji ujinere on dilaki mo inede tafon meden demale wattu ndungo meden dem jeedudu de di wattuji didi ko min kebata ana ya ton ngaji hakkunde ujinaji sappo e nay yaade sappo e jeego ana fawi do hakke ko min bamata fu buri le wattu ko min demata ceedo ka beremo be le o region collectivité ana jogi tidal la jogade hono pawidi do kabaru tidal engrais ngaji sottugol fayotade feccugol nokkuji mo inade de hakkunde remobe holitinde wide du fedde no dirtende office di moye bani kanyundu anarema maro le sarke ngaji blasa jenne ko yata ujunaji hectare ngaji le region 100 dum wonno ko Ousmane Niali bul hebine studio tamani jiwde 100
golleji festival agna na jogitito lam kulkuruto non ben lumo mudum fuddi kenyen na to nokku kulkuruba den ko budi ndanki nogay nguntun non kambe jawbe holti wi jawbe iwri nokkuji kewdi won holti be nambel tan sanne nyaloma guubo hobbe kam bi fahande njay client en jamar de kene weltun sanne gal do kartal kedda nako nelaw amen tun asitu kante hebi du fasang Umar Begolo
ngodo lumo ko nayri bangal kudde fina tawa yimbele be iwri le sa halleji ndi kanye ele wudle ni fanjottira le baleri leji ndi si kudde de fu an gondi e sottede ton rewbe worbe fu an le hen kambe gondube sottude do kudde be biye belti le golleji di sanne o do goto tawa no do ton wi hitande fu an yaha yottiade hono kabar di do golleji worino o wiomo sotto ton kudde kewde fa yottio mbasan ngaji ko rewbe worbe e bukuluji kanye kaaje de be ciata ton ka bel tawnoobe tombe hakkilaji muudi an pecci so wobbe kollitiidi beltiki do hen sanne wobbe kollitiidi du wonko yubbaake diido golleji gote tawno ton hollitiide kanyi iwri nokku no dirtedo sira korola fa war hawre eno kabaruji din gorri ton o yo wadi ko futi eruji didi jaagoyji puddale o do nokku sina o yihi o wartika sen wobbe antondu kollitiidi de ngari jewdi no kabaruji din gorrino mbi beltiki do hen sanne sabi de dum faabo tur en dokkani wadde foftereji muudun en ka ko ari bangal kambe landiniibe galdo festival be mbi golleji di fu peewi be njaltini dati du konairi bangal rende jamarde kanye jawlele mudu en dum ko Assetou Kanté hebini studio tamani kulikoro
studio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sagrabe do katten kabaruji amen hande di mi tinoda website fu mbitar do bembal amen 3w.tutamani.org ma do don jamu 3321 do sede yotere men magazine sido tamani